I can't complain. You have taken my pain. You have taken my shame. Amen. Amen. I can't complain. You have taken my pain. You have taken my shame. Amen. Kwenye A, B na C, ningekuwa namba D. Umenipa nafasi na ogopa, na ogopa. Kwenye 1, 2, 3 ningekuwa namba 6, ila yale umetenda na ogopa, na ogopa. Hey. Umenibariki, umenibariki, yeah. Afya na uzima, umenibariki, yeah. Ulinzi dadi, umenibariki,
yeah. Okay.
Woo. Wewe tikila kitu ni
love yako bado ni strong na siamini. Zile favor many favor I say na siyo mimi. Same time masi alitoa ngoma ya shule. Nikelewa kumbe unanipenda ngaburi. Mapenzi ya ukweli God na siyo diko. Nitume basi nishie baba basi diplo. Nilikuwa outcast kama Andre na Bibo. Tunge doze njama time na mawikendi. Na times it felt ni kama wewe unipendi. So why me? She doesn't deny me. They wanna ni try me. Na kutuole malaini. Na kupenda zaidi,
yeah, yeah. Kwenye A, B na C, ningekuwa namba D. Umenipa nafasi, na ogopa, na ogopa. Kwenye 1, 2, 3 ningekuwa namba 6, ila yale umetenda, na ogopa, na ogopa, yeah. Umenibariki, umenibariki, yeah.
Naitwa God's love.
Afya na uzima, umenibariki, yeah.
Everything yangu na kutrust
na kila kitu.
Na every morning kwangu na kutrust kila siku. Wakiniona, wanakuona direct. Love language kwako ni perfect dialect. Now in a good mood, so na piga lu. Uko present daily, awezi piga bu. Chapter upon chapter, boss na piga book. Ready for whatever, so na piga boots. Samaki amejitolea basi piga hook. Namba yako direct, so na piga tweet. No weapon formed against me, wana niandana. Atuta kubali, shinda zita nyandama.
Ningekuwa namba D. Umenipa nafasi, na ogopa, na ogopa. Kwenye 1, 2, 3 ningekuwa namba 6, ila yale umetenda, na ogopa, na ogopa,
yeah. Asante.
Umenibariki, umenibariki, yeah.